to the first presidency of the church.
The Council on the Disposition of Tithe, the first presidency. Na quorum of 12 na ndi presiding bishopric bu ndi nke ga agbakota mgbe obuna ikpebi otu a ga-esi mefu ego nke tithing nke ụlọ nzukọ. Anyị bụ ndị na-elekọta edemede otu esi mefu ego a bụ na church audit department bụ ndị pụrụ iche na-anaghị enye ndụmaka anyị site na ndị isi ụlọ nzukọ. Site na edemede nke anyị hụworo, nke anyị legharịrị anya, anyị elegharịa anya ego niile nke a nabatara bụ tithing na nke emefuru emefu site n'afọ 2016 nke anyị na-agba ama na edeela dịka otu ụlọ nzukọ a ji nwee iwu ụlọ nzukọ a n'otu o kwesịrị ka edee ya. Anyị na-anabata na ihe emere bụ nke emere dịka isi iwu ụlọ nzukọ a. Nke a ka anyị na-etinye aka anyị, Kevin Jorgensen bụ onye isi